wanahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode ilaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye beerkii wanahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode ilaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye cashaq waa badweyne ohlyo wandhamaani dhiigaba baabi'inaaye berberkayga taagnaawe berberkayga taagnaawe cashaq waa badweyne ohlyo wandhamaani dhiigaba baabi'inaaye berberkayga taagnaawe berberkayga taagnaawe beertiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode ilaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye beertiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode ilaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye boqolaal haween baan kaadhex baafinaaye caawa kaala soo baxaye bidixdayda taagnaawe bidixdayda taagnaawe boqolaal haween baan kaadhex baafinaaye caawan kaala soo baxaye bidixdayda taagnaawe bidixdayda taagnaawe beertiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode billaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye beertiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode billaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye beerkiyo wadnahaba aha beerkiyo wadnahaba beerkiyo wadnahaba aha beerkiyo wadnahaba beerkiyo wadnahaba aha beerkiyo wadnahaba
bukaan hayga deeli balaaya haydu riido naftan boholyow iyo baylaha badi bukaan hayga deeli balaaya haygu riidi naftan boholyow iyo baylaha badi
beerkiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode ilaahi waxaad tahay nolosha barkeedi ballantaan lahayn lama baajin karaaye beerkiyo wadnahaba adiga ku baahi barashadaadan ani ku bogsoode.